Get free music on mdundo.com.
Throw my breath in and I try to stay alive. Life will take what it takes and I'm just realizing there's no way, there's no how. Yeah. I'm letting you go now.
Kila laheri kwako msafiri wa safari ya mbali. Bila kwa heri yako ufike mwema, situ unasali. Wenye kulia wamelia, wayanasi wamesema haina kazi tena kaka, kwani hauko nasi tena. Nafasi uliyoiacha ni wazi, haitozibika. Nimeshikwa na simanzi na nafsi na bubujikwa machozi. Mwokozi ghafla mekuita, najikaza ninasonga. Mana maisha tunapita umenifunza, heshima inaanza nyumbani. Kama demu sijamua sijamlaza chumbani kwangu, na kama naishi na mama nyumbani nisijesema nimekuwa kaka kwa mama sihami. Ila naamini uko pema zaidi, huku si kwema, ubaya unakuwa wema ukizidi. Nataka sema ila nisije sema kazini nikakufuru, na shukuru umekwenda imebidi.
Throw my breath in and I try to stay alive. Life will take what it takes and I'm just realizing there's no way, there's no how.
Yeah.
Letting you go now.
Umenifunza nijiheshimu ili niheshimiwe pia. Kuwa na imani sio kusali kwa hisia, nimtafute Mungu kwa nia, yeye atanipa njia. Wanachora mimi naandike la zote picha za hisia. Niko chuo sasa, elimu funguo ya maisha. Umenifunza niheshimu ili nikijue kitasa, nsiwe nguo nivuliwe nikichafuka. Hata siasa isiwe nyingi, niweke akili ili nisimsumbue mother. Maisha ni mzunguko, zunguka, tembea, ona, sikia, fikiri, elewa, tafsiri, ongea, soma ilitokea. Nisipotaka kuelekea nilipotela, na shangaa napenda nilipotokea. Sasa niko label M-Lab, signed up. Duke analalamika daily, nina band down booth. Tungekuwa wote ila mpendo sikuoni, umekwenda ulale pema peponi.
Throw my breath in and I try to stay alive. Life will take what it takes and I'm just realizing.